mwa benanga hurwa madam. Tukuru vizi bilila madam. Iku moyo naguwa madam. Madamu, madamu, mada. Mada. Madamu, madamu, mada. Unungu sango kwa mada. Madamu, madamu, mada. Mada. Madamu, madamu, mada. Unungu sango kwa mada. Mada nekula kumoyo kwa ngewewe njira. Kula mukali wewe hala. Ujake kofuru naraho. Tekende la bibi angeze netala. Mukubula, sifungu mbosha chiva. Na peko fulo ya roma. Kewe mukali usilimo. Paka sai usilimo. Tuko pamoja likata humugono. Love jengu eli original. Kwata iPhone vakutekino. From loko to international. This love so emotional. Oli wange bali babe igino. Babe igino. Madamu, madamu, mada. Mada. Madamu, madamu, mada. Unungu sango kwa mada. Madamu, madamu, mada. Mada. Madamu, madamu, mada. Unungu sango kwa mada. Madamu, bulishoyo ya henanga. Kumoyo hosu na genanga. Luma saba na mwenga ni heru wanga. Kusi kumoye we wakuamba. Nairo, kilabu na mweli santa. Fasti wa di rufa stanza. Tumirwa, kande wa joku bilongezi. Tema bine chapa nile unyazi. Dicho, unasha numa. Chimbise, na mwesha nangile nyama. Dicho, chindale kutama. Okunju kilanga kahina kutama. Madamu, madamu, mada. Mada. Madamu, madamu, mada. Unungu sango kwa mada. Madamu, madamu, mada. Mada. Madamu, madamu, mada. Unungu sango kwa mada. Baby girl, I can't let you to go. Sihule hawa handele la intapo. Indi mbale ndingali senego. Uhimba na wese mbela jenero. Nistabo ni wewe kona again. Hatiban, don't you repeat it again. Love you, hey, no mila musen. Mubu omyo lishuka again. Gaga maganda usesa sesa. India musirongo ni senzala. Straight, zingwe zisa buzela. Wakanja wa ize sindewa.
Get a disco light.
Ayo
Damji.
Damji made my beat.